Hey, check this out.
What up?
This what they've been asking for, right? Sanaipei?
Yeah.
OG? Alright, let's go. Girl, if you know you got it all, then tell me why you want it all.
Cause I can.
Tell me why you want it all.
Cause I can.
Talk to me.
Tosi hadito, mali ni safi ngozi nyororo. Zangu za designer Christian Dior, I can afford it. Cha muhimu kipita choko, sinisumbwe na chini ya 12 years mature. Sipigi order na classy no more, I can afford it. Uja lazimishwa kaka, vile tu we ulinipata
hapa.
Ukaomba kuwa wangu my lover. Sasa vipi wataka nishushe kiwango, kiwango. Bidi yangu, mali yangu, nimeitiririshia jasho hivi. Tiri, hivi, tiri, hivi, tiri. Nimeitiririshia jasho hivi. Tiri, hivi, tiri. Bishana, beya nywele na kodi za toshana. Kwanto pimano, launa lako hazifai kufanana. Unaumama, fikra ni ezi za kina dagama. Kukiumana, shika lako pieta kwa salama.
Ujalazimishwa kaka, vile tuwe ulinipata hapa.
Ukaomba kuwa wangu my lover.
Sasa vipi wataka nishusha
kiwango, kiwango. Bidi yangu, mali yangu, nimeitiririshia jasho hivi. Tiri, hivi, tiri, hivi, tiri.
Check this out, OG. And it is not a guarantee, no it ain't. Even though you independent and you paying all your bills, cynical bush and missy got a me. Why you do it? Cause you inconsiderate of our brother feels. Na kiki umana.
What's up? Who you gon' call? Cause I won't be there. Wemstana ebu chungana.
Be careful.
Hey, don't flatter yourself, cause really I don't care. Pudding gasi makosa mami. But don't be thinking you a boshinda me. Good girls wanna floss na maji. But wanna penda to could chop my money. And ain't nobody hating on you. But if you wanna be my lady, then you
minimize your spending habits. Asking for a lot. All these money issues, girl, they really
don't
gotta
try
stop.
Don't try to pay me, I'm a